Namuthandwe, noma ungangibheka, yazi ngithandiwe, njengalast time ukuthi sizishaye.